Manda Wawa Kimba.
Tracks on the beatbox.
Young Vision Music.
Exclusive from Afrofy.com.
Lewiko Judas. They've been hurting ever since Katwish. Kutiona tagwa wabacheni wish. Wamati nena ngat pimp. Chikanuka futi ya kwela matemp. Oke nanga wai muntu waliso. Hurting domu joa ningena po. I'm tryna rise upepa ni chite fo. Got bills to pay yo. Tabota wafo ya tele. Kanofia teiru kulomba. Chizipianga tichi bomba. Tabafwa ya tele. Mbezo ulipo balonga. Wafuno kupasa nsomba. Iyo tabafwa ya tele. Kati una pressure kukwafwa wona kalia yo. Tabafwa ya tele. Batingati kwa cha kungena. Mwata na bo. So tabafwa ya tele. So long as na wucha ni new chapter. Yeah. They can't help but chika tumpanga trap. Yani feshi ya mapimpo industry iliko raft. Kavo kutia kili la bad nga yo sili la laughter. Same na accident pasiwa nchiwe bad news. Route ya kuthrown you think wanga kuuze. They can't help competitor ali strong anga wanzuze. But bwela basili opeve we tell him to choose. Bafuna liose tili pants nga mili mil price. Wana hold off but bafuna kusuna kuslide. Wanga vale doti ponya kali mbe wanga. You can kiss who God has blessed. Hope you dig on Gaga Dice Connect. Basunga nga GF kugaya lina zanje. But you say bali you drop the dab. Wasu blow on a manje bali. Akapisha sakula mutunga rango. But it's akapisha nice tie pila pa momango. They've been hurting ever since Katwish. Kutiona tagwa wabacheni wish. Wamati nena ngat pimp. Chikanuka futi ya kwela matemp. Oke nanga wai muntu waliso. Hurting domu joa ningena po. I'm tryna rise upepa ni chite fo. Got bills to pay yo. Abota wafo ya tsele. Kanofia teiru kulomba. Chizipianga tichi bomba. Tabafo ya tsele. Mbezo ulipo balonga. Wafuno kupasa nsomba. Iyo tabafo ya tsele. Kati una pressure kukwafua wona kalia yo. Tingati kwa cha kungena mo adana bo. Yose bafuna pakomo. Upepe wa chite mlomo. Nishi story njiwe everywhere you go kwa tini momo. Mumonga umaenda cheni shivili pa promo. Wakondwela atiba nankala better than you ni nomo. Yeah, tima pushing angati chile mapa wheelchair. Tikangale kowelo when we die we lifka wheelchair. Fully gear tisela ni jila ilipe ma wheelchair. Ukutangila te kufika ni buwela ni God's wheelchair member. From the vows crying for help wala ni verse. Zaka mveka ngavili mba tima yuzinga ni vow. Kutunya verse walienga sound ya letter pa mavow. When I make it those who loyal benefit ni vow. They've been hurting ever since Katwish. Kutiona tagwa wabacheni wish. Wamati nena ngat pimp. Chikanuka futi ya kwela matemp. Oke nanga wai muntu waliso. Hurting domu joa ningena po. I'm tryna rise upepa ni chite fo. Got bills to pay yo. Abota wafo ya tsele. Kanofia teiru kulomba. Chizipianga tichi bomba. Tabafo ya tsele. Mbezo ulipo balonga. Wafuno kupasa nsomba. Iyo tabafo ya tsele. Kati una pressure kukwafua wona kalia yo. Tabafo ya tsele. Batingati kwa cha kungena mo adana bo. So tabafo ya tsele. Young Vision Mio.
Tracks on the beatbox.
Young Dino Asi. Platinum, Johnny C, Snake D, V.O.B. Wapa Big, John Sparks, Zed Mapili Jr., Jonas, Gordon Mashad, Teddy Bear, Patrick Mpandasi, Nicholas Cortez, Fresh Peasy, Timu Bomvek, King Eonakumun, Shami Dola,
O.D. Records.